Amazimamba debu binyo, emyaka esatu egyegiwedde, kimponye kino ekizibu n'abeemu, ebisigadde sitabijja kuwona. I've been a player so long time, nasisuubira nzalimenya mutima, omwana w'omukazi kye yankoze, yandesa ntankudde nze nasikyawera, buli kiseera ndowooza ku ye. Baby girl, only one dembe.